Ela baketi weyo ulele ola bezolo awusejabula awuyikhaya namuhla awusejabula zelanga zelanga
Kaya zizi